femmes du Mali.
Yo hakkunde kuyam e wembere rewɓe yogaaɓe ngallure nde hollitti min ono fof ɓe hinnoto lewru korkandu so yogaaɓe hollitti ana haani ɓe kujja hinnaade ndefu gila wattu 2h ma 3h du matin woɓɓe kay dabare wonde jogi keɗɗanna yogaaɓe ɓeɗo rewɓe ngallure Bamako
vraiment c'est pas du tout facile surtout
wona fe hunde yaafunde ɓuri fof oɗo wattu tiyallaji ɗi kawar muɗum yahata fe caggal kalisi wakkati joni on ne tew natiɗi fa hunde wawata soodede mi annda fof fono min gatta ko ɓuuri hewde min kay café moƴinami mi yiɗa ñamude maaro ele mbayrari buru codami min kay mi soodan kala komi hasindini e resude ɗi mi defan jamma hakkunde 22h e 23h mi resan ɗum le frigo ndem koye wattu 3h somi immike mi wulna leggalle mawɗo gommi min kay ndenno ndefu yo kala balɗe jetti so tourma yettuke tan a immoto 3h defa so ɓendi tan findina goto fof wattu 3h mbayro ɗon to yoro so tonno ñande aljumare nde hakke capanɗe tatton rewɓe kawruti e battu kala lebbi tati dow gottugol torraji yogaji fewde e rewɓe torraji lollirɗi VBG haala kabaru suddede ila yonali e suddede karahan memama keɓɓe miijo ngal ɗo kawrutal yo fedde humaninde rewɓe sukaɓe e galle hono fof anditinde humaniɓe imadara teddagol kala ko woni jaabuji dow torraji lollirɗi VBG wonno mawɗo e susli kawrital ardiɓe sinuji to kuccala ton ley ndeɗo yontere fanda muɗum wonno huncande hoore talkuru faccintinoru kala ko hani hinnade ɓeɗo yimɓele hakke sappo en rewɓe cerclissant pamminama ele balɗe tati sifa jogola basiji e ndenagu calɗi rewɓe caggal jande nde fedda humaninde haybugo golleji ɗi joƴinama kawtal dow darande rewɓe e sukaɓe le gollirɗe mawɗe e kaña teddagol basiji e gondal huncinama hoore ndeɗo yontere to kayton hakke capanɗe nayo rewɓe gaari e oɗo batu o fanda muɗum wonno e wi kamɓe landiniɓeɓe watta ande hakkillo teerlaji rewɓe e sukaɓe e li anniaji golle ɓameteɗi ɗi ɗo enne timmata yewtere meɗen rewɓe lullirde toutes les femmes du Mali yo en ji caggal joni.